Coniugio. Jiggy the Jugger. Cable of Dudes. Mad Clan. Kila time na kuita baby na think of love na kuita boo. Baby tu na kupenda tu niyo wewe ndio wangu hakuna like you. You, me and you girl. Hakuna like you. You, me and you girl. Hakuna like you. Kila time na kuita baby na think of love na kuita boo. Baby tu na kupenda tu niyo wewe ndio wangu hakuna like you. Every day me na all day dream. Thinking about men fana cheesy. Meni take a bye bye mimi mtoto mzuri unanukia nini.
Every time I look at you I'm just speechless. Don't know what to do, kiwa mbali na feel ni weakness. Spendi tuki argue, listen. I want you in our kitchen. I want you to run my business. Don't mind these hatches, I ain't got interest. Nanipenda girl, and you don't even pretend. Kwa na meet na ye to weekend. Squeeze in kona ye kila weekend.
Unanipenda girl, and you don't even pretend. Kwa na meet na ye to weekend. Squeeze in kona ye kila weekend.
Kila time na kuita baby na think of love na kuita boo. Baby tu na kupenda tu niyo wewe ndio wangu hakuna like you. You, me and you girl. Hakuna like you. You, me and you girl. Hakuna like you. Kila time na kuita baby na think of love na kuita boo. Baby tu na kupenda tu niyo wewe ndio wangu hakuna like you. Every day me na all day dream. Thinking about men fana cheesy. Meni take a bye bye mimi mtoto mzuri unanukia nini.
Walikuweka ndani ya moyo mina kuweka ndani in real life. And I swear I'm loyal. Kauko free leo tuende dina. Kila kati na kupa sifa. The game is over. Simindo refa. Love iko ina mefika. Deeper sezi feature. Kwa kwa nimefika. Pull up home. Nita kuhost. Twitter, TikTok nita kupost. Ama nataka iso vibes ya coast. Tuende Malindi kwa ride ya boat. Walai nitalipa bills. But after that soon nipe kiss. Or you can act like a bhti. Ndo sini cheat cause me ni G. My heart will still be there for you. Kwa street na chest because of you. When I say I love you, say I do me menu forever baby boo. Una glow bila ta makeup. Muzi poa every time unacheka. Na kupromise sezi kucheza kubali we wangu jumi na kupenda.
Kila time na kuita baby na think of love na kuita boo. Baby tu na kupenda tu niyo wewe ndio wangu hakuna like you. You, me and you girl. Hakuna like you. You, me and you girl. Hakuna like you. Kila time na kuita baby na think of love na kuita boo. Baby tu na kupenda tu niyo wewe ndio wangu hakuna like you. Every day me na all day dream. Thinking about men fana cheesy. Meni take a bye bye mimi mtoto mzuri unanukia nini.
Kila time na kuita baby na think of love na kuita boo. Baby tu na kupenda tu niyo wewe ndio wangu hakuna like you. You, me and you girl. Hakuna like you. You, me and you girl. Hakuna like you. Kila time na kuita baby na think of love na kuita boo. Baby tu na kupenda tu niyo wewe ndio wangu hakuna like you. Every day me na all day dream. Thinking about men fana cheesy. Meni take a bye bye mimi mtoto mzuri unanukia nini.
Toxic record.